ko akatabi mzikiriza mu Uganda ka Interreligious Council kabudio ne kafulumia reporter kubiava mkulonda kwa buno kwa lubo kulokuna rasa biche wede wawulanga reporter netegeze zanti amajio kwefuga okwefuga kulonda okutisa tisa balonzi no kujako interneti bimu kwebya koso kulonda kuno elebya vila kwa na Uganda kundi abasoba kuko abasoba mbukade kumi okutetaba mkulonda kuno banunga bakulembeddwa amyuka sentebe w'olukiiko luno omutume Joseph Sserwadda agambye nti ebyokujja ku internet wamu n'okutiisatiisa amagye kumpi bye byabuna Uganda eno mu kifo ky'okulaba abantu abali beetabye mu kulonda.
Mu ggwanga lino lyonna ekintu kimu ekyalabise abantu ababadde bavunaanyizibwa ku kwerinda babadde bakaali bulala mu bifo ebimu kyadde kyetaagisa naye mu bifo ebirala abantu babadde bakakkamu nga olukaalikaali lwabiwa ebyokwerinda terulina na makulu. Wano mu Buganda okusingira ddala Kampala, Wakiso, Mukono ne Butambala abajaasi bambalidde ebyokulwanyisa ebikakali baalabiseeko mu masaŋŋanzira ge g'amakubo ag'enjawulo n'ebifo ebimu abantu mwe basula. Mu bifo ebirala ate abasirikale beefuze kitayogerekeka nga tebatawaanya balonzi nga babalekera eddembe.
Akakiiko kano aka Interreligious Council kategeezezza nti akakiiko k'ebyokulonda mu kulonda okuddako kasaanidde okuteekawo enkola ennambulukufu egenda okulaga ebivudde mu kubala obululu mu bifo byonna okwetoolola Uganda naddala ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga nga birangirirwa okubira ddala ku disitulikiti olwo birangibwa akakiiko k'ebyokulonda ng'ebyenkomeredde okusobola okumalawo obumulumulu ne okubagana empawa mu Bannayuganda.
Ku nsonga y'engeri obululu gye bubalibwamu wateekwa okubaawo enkola ennyangu ate nga yasimba ku ngeri obululu gye buva we babukubidde okutuuka gye babubalira. Emiwaatwa mingi gyalabiddwa nga gyaleese obuvuyo mu kubala obululu ng'abantu bagamba nti ebiri mu bupapula ate si bye byavudde mu bifo ebyalondeddwamu. Tusaba abatambuza obululu obwo nga buwedde okubala bangwe mangu okunyonyola lwaki ebifo ebimu birimu okuvulugavuluga ennamba ebintu nebitafaanagana nga gye byavudde leero gye bibalirwa. Wateekebwewo n'enkola ey'okutabaganya abantu.
Omutume Joseph Sserwadda asinzidde eno era ku lw'akakiiko n'asaba abakulu mu kakiiko ak'ebyokulonda bulijjo okuteekangawo enteekateeka ennambulukufu naddala mu kusomesa abantu ku ebyo biba bigenda okukolebwa ebikwatagana n'okulonda mu kulonda okugenda okuddako.
Abavubuka mu kulonda kw'omulundi guno tebakukoze bulungi era tebazze bangi okwenyigira mu kulonda naddala abali mu myaka okuva ku 18 ogenda ku myaka 35 ate era naddala okusingira ddala mu bibuga ebinene Kampala ye yakutte ekisooka mu bavubuka okuzira okulonda Kawempe, Makindye ne Nakawa nga be bakutte ekisooka. Okuzira kuno kulina kyekwogera kino kyekyaleetedde abantu obutajja era n'abantu bangi okulowooza nti ebinaavaamu by'ebyo kasita ffe tetuli kitundu kyabyo.